Gospel ikinaisa utasemaye, ikikubamba sana utasemaye, ikikushika sana utasemaye, semaye, semaye.
With the melancholy pretty guy see, and a mashup devil double standing, representing Christ to the fullest, Christ to a record. Kabla kujua nilikuwa nimesota, kwani kwa mama bima nilikuwa jina kubwa. Siku jikamba wala siku jisifu, lakini nakuchapia yale yote nimepitia. Kwake Mungu mimi nasema asante, angekuwa binadamu ningemshika fanta. Anywe na mrija huku nikimwita master, kwani yeye ni wa nguvu, yeye ni dadu wa power. Baraka zake na kombe tumezipokea, zikatuchange tukawa hivi tulivyo. Laleyo kindo miji mwona mwimbia, kani talate ndo himi natumia.
Niliishi peke yangu yani man solo, dambi zikanifunga hadi singe kufolo. Ukanichukua ukanifanya iwa mtoto. Nacheka kidogo, ni kwa vile ewe Yesu nanibamba sana, hadi mina feel tu kukwimbia hosana. Hosana in the highest, you are the only one I wanna sing for. Umenifungua macho siwezi stago, kani bless na walsiezi stama. Koko king milele nita simama ni kuimbie kama Chris Mbaba.
Kwa nikina iso utasemaye, ikikupampa sana utasemaye, ikikushika sana utasemaye, semaye. Shambani utasemaye, ukiwa mtaani utasemaye, semaye, semaye.
Wamcheka kama manke juu, sina mali JC amenicheka juu. Kama nika wata nicheka kuwa Evelyn Snow, nitafungua nikisema
hayeya. Angalia matendo yako matamu tamu, yanifanya mimi nitabasamu. Wamekuwa na mieye ni wangu.
Kama gospel inekubamba, basi tuamke. Kama gospel imekubamba, basi tukatike. Kama gospel imekubamba, basi tuamke. Kama gospel imekubamba, basi tukatike. Gospel ikinaisa utasemaye, ikikubamba sana utasemaye, ikikushika sana utasemaye, semaye, semaye. Gospel ikinaisa utasemaye, ukiwa shambani utasemaye, ukiwa mtaani utasemaye, semaye.
Watoto aterere Yesu Kristo ni kama amekubariki katika, katika, katika.
Lebele mare mwaga, bushe bushe tukatike.